fifi anake moana nui akiwa e kapatu patu ake taku manawa kahakarangi rungi aku mahara au e tamako taku aroha kore rawe mutu mai waihora mate wakoto e tamama e whaka hoki mai Afi afi atu aku ringa nei ki tō mapiri ai Ka patu patu ake taku manawa Ka whakarangi rui aku mahara Au e tamako taku aroha Kore rau e mutu mai Kore rau e mutu kore